babaye batumanye omusumba
amina
musumba nina ensonga njagala okuyitiramu
kulira
nsonga ya mukyala wange
lwensembayo okumulaba ngangamba nkyayatadeze ageze kyesimanya omulungi oba yali anjagala ze ubyeyankola omutima nguwani atagumenye mumpisa embi nga nsimu yaye nesigeye amanye ebyange songa za mutima nyimye lwa mutima Bamugamba binji my love yawulira binji wesali nawubwa kalulu ebigambo kyemmanyi musanyufu eyo gye yagenda bwenzijjukira bye twesuubiza yansuubiza ne musuubiza mu byonna teri wadde kyakola kyemmanyi musanyufu eyo gye yagenda kati omutima nguwani atagumenye mu mpisa embi nga nsimu yaye nesigeye amanyi byange
Love, love, love,
love.
Give
me your mutima. Love, love, love. Let me tell you something that you love. It's over when you're young.
Did I get it right? Yeah, but you're so cold. Give me your mutima. Mbi. Gasimu ya yenesige ye amanye byange
Ayo mata sola kuiwa bobi muwa sola bimara Chitafata kumira mpera umkwano gwesi kwa ukosa
Umutima kukwase yesu
Songa za mutima
Umutufa genda mkua
Nyimira mutima
Umula umula tewe kuya
Songa za mutima
Uno yesu asubulu bimala
Nyimira mutima
Matayo kuminemu abiri munana Watu kwa yugira mukama Mujajendi mwenaba kwa inabazi Tawure duwa nange naba umoza